SMG.
Can't get enough, can't get enough. Ah yeah, ice. It's time for Africa. Ah yeah, yeah, yeah. Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.
Turuke wote mapopo, leo tupo hapa mapopo, tucheze wote mapopo.
Hatuna pesa mingi ila tumejitafuta, tumejipata. Tumeshalewa tunasahau yale mashida na maukata. Tumekatia bima ya kulabata, tunalewea kino homu msata. Acha vurugue, nida inarusue. Ili bata sio kukue, hakuna pombe za buku wewe. Ona wolpa melewa, tutwa melewa, amba melewa, tini amelewa, ona jaki amelewa, chapu amelewa, vunja amelewa, aisa amelewa. Manatata wena, saja wena, Mungu mwema, wala tuna. Manatata wena, saja wena, Mungu mwema, wala tuna. Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.
Turuke wote mapopo, leo tupo hapa mapopo, tucheze wote mapopo.
Watoto wazulu wameshajaa kila kona, yani can't get enough, can't get enough. Nikisha shiba staki bapa nipeheni, yani can't get enough, can't get enough. Una masha melewa, shisha melewa, shamta melewa, anta melewa, una chicha melewa, fifia melewa, ivana melewa, sufa melewa.
SMG.
Leo tupo hapa mapopo, ila bounce amelewa, wait amelewa, DJ amelewa, sasa satatu na robo, ila boss amelewa, chawa amelewa, wana amelewa.